lifeline khadka nolosha taageerka saxda ah ee waqtiga saxda ah waqti kasta talo bixiyasha lifeline waxay khibrad u leeyihiin la shaqeynta dadka soo maray dhibaatooyin isdilka iyo iswaxyeelaynta xadgudubka niyad jabka iyo walaaca wixii gargaar degdeg ah waa eber sideed